degmada Bardhale ee gobolka Baay way bal ka qabday munaasabad la keenay masaray gudoomiyaha midowga ardayda iskuulka Aldeereen ee degmada Bardhale waliba ku qayb galay baxd walbarashada degmada maamulka iyo macallimiinta iskuulka waalidiin arday iyo qaybo shardoon bulshada an kore maamulka xigeenka Bardhale Primary and Secondary School Abdullahi Hassan iyo maamulaha Al Jazeera Professional College ee degmada Bardhale Abdulqadir Maxamed Nur ku hadlay munaasabada yoonan hambalay gudoomiyaha midowga ardayda
ala masarki oo la ilaalin saaray gudoomiyaha midowga ardayda iskuulka Aldeereen iyo la gudoomiyeena isla ilaalin saaray meeba farad gooneeyngata tan kale meel baasan laha iskuulka meeka araga ah dadaga oo lahay waxbarashada isbedelahayta in idan ka araga ah meel laha maamulaha imaadameenta oo la dooray isbedelkiisa soo gudaha meeba in la sii kumaan laga mashiin furajay isbedelka kan ku dheer intii si diirtan ay sii furajay insha Allah waa meeba walbarashada markay shaqo meeba wal iska heeyo meesii keenta meel ku bilaa walaasay ku maana ka ku bilaa walaasay maamulaan meel ay waalidka la hariire madiibaan la hariire maamulaan maalmiinta la xisaabtama maalmiinta la dheel xisaabtama yamay baan walbarashada maana sheedo meel tamay ba marka sala ogaade meel wala sana mar alaal markas si kal dardaar may intii san xishmay taa maalmiinta la alaal la halka baramay baa maalanka oo intaar xishmayto dhowr tii ka fadhay meel ka si kal dardaar may dadala joogan maxa dheerado maan ka daayo meshan la walbarashada horumarka horumarkii horumarka sidoo kale maamulaha iskuulka degmadaay maamulaha meel baa maamulaha lahay idan faylo ma shaada
kuntii meel baa farxad in aan tii aan ku qayb gala xaflada calaamada saarawka amba hambal saarawka gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka iskuul Aldeereen primary and secondary school kuntii farxad gaar ah in aan taa tii aan maamulka college ka ABC way buu horumar la taabado kor intii iskuul su'aalada ismaamul arday ardaydana way buu han hoggaamiyalka bariyeye arday way la faday iskuulku waxyaabaha iska barado intii nagaan walaa ay isu bariyeey mustaqbalka kiisha aan faafadi laakiin arday oo ogaayna sanadni soo gaamiyow silin shal dambooyo intii silin shal saray hadii soo ogaayna ardayga sidii class 1 up to form 4 uu soo nidaami system aan shal ogaayna iskuulu saaku baa bariyay si walan dhacsado iyo walaas magorado
dhinaca kala gudoomiyaha midowga ardayda Aldeereen Primary and Secondary School ee Sagaabo Ali iyo waliba uu safaafayeen gubi sidoo sanka adeega doona guud ahaan ba ardayda iskuulka uu soo naag mahadnaqay maamulka iyo macallimiinta iyo guud ahaan ba ardayda dooratay
kumaadaliya Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo iska sheeni inta uu nigeenka aan isku kooyna habraddan soo qoro badan oo noo is wada faraasana intaas kadib way maad gaar ah intuu gudray maamulkan iyo macallimiinta oo kasha geeyeen si uun oo kasha geeyaan si uun horumarin dir wayba mahad gaar intuu gudray dhammaan ardayda oo dad joysiyeen waana kii kuna gadeen guulana digi gideeri iyo anti oo joysiyeen wayba san la eedan ma sintin ana kii ligay misha geeyay kor isla shageeyna horta shireed ee foorma digaas hadii boo uno isdawal shageeyna iyo wal eedeen iyo isdaleeyo in jarna wayba nagu kornaa iskuul oo dikday idinkor ardaydii iyo macallimiinta oo horumdareed fayl leh marka wayba sii goosay oo tuna sagayna gacmooda jira way ku gooyeen
qadambeyntii maamulaha iskuulka Aldeereen Primary and Secondary School Maxamuud iyo waliba uu ku hadlay munaasabada
maxalana eegamaas din geemay wanne sisi baray taalam saarke gudoomiyay kuuna doorne in badan una gudu jarne doorashadii ee baan ugu doorashada gudi jarnay yagee ma faraan ilaam saaran soo gana oo ma erne neetina dal oona iskuulka laga dooraday wada kora san doorayna dadkan haa hadhow dadan idaydan san faraan may faraan yoon meelum ku sheegana oo bilaar hormarkii san sameeyda may kuwa ci walan taro iskuulkii ka yoonay ardayda ka rooyda iskuulka daarin saadarte dhammaantii may faraan markoo imaramaas antoonay ka dadaalan walbarashada jee walaa un haa salaayna may kuwa dartiimu may falaan isbedelkin may falaan horumarki insha Allah may salaana eega maastin si wanaag wakiyaan seedan may salaana shukran insha Allah
doorashada uu ka guuleysaday gudoomiyaha u sabab midowga ardayda iskuulka Aldeereen waliba uu sa kala tartamayna hanu kumida ardayda iskuulka